Love my papa, yeah, yeah. Them call me out of war.
Vicky Bundy.
Hey, Mungo Baba. Kijana wako tena. Ni mimi huyu mbele zako. Nina mambo mengi ya kusema. Oh, Mungu Baba. Ni mtoto wako tena. Ni mimi huyu mbele zako. Nina mambo mengi ya kusema. Ila naanza na shukurani. Bilo menitenga na mambo fulani. Baraka tele. Umenijazi ya sahani. Thank you Lord for my family. Thank you for beautiful fans. I pray they'll never see calamity. No, yeah. I'm so thankful, thankful, yeah, yeah, yeah. I'm so grateful, grateful. I'm so thankful, thankful, yeah, yeah, yeah. I'm so grateful, yeah. Kila kitu naomba unanipa, kisha nikutoke.
Aje,
umenijenga kwa hali na mali, kesho nijichoche.
Aje,
nimeomba kanipa, kesho nikutoke.
Aje,
umenijenga kwa afya na mali, kesho nikutoke.
Aje, nikutoke aje, nikutoke aje.
Misi mtakatifu, everyday ama sina, yeah. Kwa nema na fadhili zako, ukanipa uzima, yeah. Kwa maovu ninayotenda, still you make me a winner, yeah. A winner,
a winner, winner.
Ay, nikumbushe nisisahau, nikumbushe nisisahau, yeah, yeah, yeah. Acha nikupe shukurani, mini kupe shukurani, yeah. Kila kitu naomba unanipa, kisha nikutoke.
Aje,
umenijenga kwa hali na mali, kesho nijichoche.
Aje,
nimeomba kanipa, kesho nikutoke.
Aje,
umenijenga kwa afya na mali, kesho nikutoke.
Aje, nikutoke aje, nikutoke aje.
Kila kitu naomba unanipa, kisha nikutoke.
Aje,
umenijenga kwa hali na mali, kesho nijichoche.
Aje,
nimeomba kanipa, kesho nikutoke.
Aje,
umenijenga kwa afya na mali, kesho nikutoke.
Aje, nikutoke aje, nikutoke aje, nikutoke aje.